ndabasuhuje bwana Boniface Twagirimana mwakurikiranye amagambo president w'u Rwanda yavugiye mu karere ka Nyabihu mu majyaruguru cy'u Burengerazuba bw'u Rwanda mwebwe mwishyaka ryanyu FD inkingi mwe mwayakiye muti
nibyo koko natwe twakurikiye uruzinduko president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye mu karere ka Nyabihu aho yavugiye mu byukuri amagambo kuri twe tubona ari amagambo akarishye cyane umukuru w'igihugu icyasigaye cyane mu mitwe y'abanyarwanda bakurikije ijambo yavuze nuko muruhame rw'abaturage imbere yabo nk'umukuru w'igihugu umubyeyi w'abaturage bose wakwiye kurangwa n'amagambo mu byukuri ahumuriza abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange aho yavuze ko abavuga kwishimutwa rikorerwa abaturage kugeza n'uyu munsi bakaba bataraba imiryango yabo itamenya irengero ryabo ko ubwo bagiye gutera intambwe nabo bakajya babaratira ku mugaragaro ku mukuru w'igihugu mu by'ukuri ni amagambo atadushimishije nk'ishyaka rya FD nyingi aho twemera ko kandi si twe twenyine tunabyemera ariko twemera ko igihe cyose umuntu akekwaho icyaha aba ari umwere kandi ufite umutekano w'igihugu ni ikibazo gikomeye ariko niyo umuntu akekwaho icyaha hari inzira z'amategeko zabugenewe zigomba gukurikirana umuntu hamwe n'icyaha agahanwa n'amategeko sinzira aho Perezida Kagame wenda kubera imbaraga wenda yumva afite ku Banyarwanda cyangwa ku gihugu ahakura ubushobozi bwo kumva ko we iyo gahunda yo gukurikiza amategeko mu gihugu mu by'ukuri akuriye akwiye no gutangamo urugero akura imbaraga zatuma yumva ko ukekwaho icyaha agomba guhita ashyirwaho ngo akaraswa.
Bwana Twagirimana mwese iyo muvugana n'abaturage n'abayoboke banyu mu gihugu cyose iki kibazo cy'umutekano mumva ari ikibazo gihari ku buryo hari abanyarwanda imbere baba bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu nk'uko byavuzwe
ahubwo icyagutangaza nuko impungenge batugezaho ni impungenge zijyanye n'imbaraga babona inzego z'ibibazo ziri gushyira mu gushimuta abaturage mu gushimuta bagenzi aho baturanye ariko mu by'ukuri ntibabashe bo kubona mu by'ukuri igikorwa abo bantu baba bakoze cyatuma bashimutwa mu bwo buryo inzego z'ubuyobozi z'umutekano wenda hari amakuru zifite zidashaka kubwira abaturage ahari kuko nyine hari itagomba kuyababwira ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe ubona ubuzima buri gukomeza nta kibazo gihari abantu bajya ku mirimo uko basanzwe ariko ugasanga nyine batuye impungenge n'amadisikuru bari kubwirwa n'abayobozi abahamagarira ngo guhangana n'umwanzi icyo ni cyo kibazo ubona ko abaturage bafite muri kino gihe ariko mu buzima busanzwe ubona nta kintu mu by'ukuri cyagakombye gutuma igikuba gicika ku buryo umukuru w'igihugu ashobora no gutangaza ko none ibyo no gushimuta bagiye kubivaho noneho bakajya barasabana ku mugaragaro karubanda batagumye no kunyura mu nzira zabugenewe mu Rwanda tuzi ko nta gihano cyo kwica gihari kikiriho mu nkiko z'u Rwanda amategeko igihugu kigenderaho ubwo sinzi wenda ikibazo kidasanzwe cyabaye ahari wenda leta yakugusobanurira abaturage ikibazo gihari gikomeye cyatuma hagiye gusubiraho n'igihano cyo kurasabana ku mugaragaro ibyo bantu baberekwaga kera cyane ibintu bari bamaze kwibagirwa sinzi uko byagenze.
Ndabashimiye cyane Bwana Boniface Twagirimana n'umuyobozi wungirije w'ishyaka FDV inkingi tuvuganye ari mu Rwanda.